Ei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou reo, irirangi o te hiko te hika, iwa te kou māwhitu i rā tahi te iarere. Ai, runga te waia kōrero, ko Pipi Wharauroa Campbell, ko Pipi Michael Rella, ai tēnei o ngā pēne runga nui rawa atu, me tētahi atu o ngā kōpai hou, tarātou no reira me tārea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Pipi.
Tēnā koe, hoa.
Ai, ngā mihi atu ki a koe, he whaiwa, ki te koro ki aha wano, e pāna ki o tō koutou pēne, me ngā hakaritinga i tēnei wano reira, ai, tēnā kōrero mai mō tēnei o ngā kōpai hau i a kā puta mai ki te ao a tōna wā.
Ai, ko tēnei, ko te ingoa o tēnei, ko Road from 26, koira te namo te whare, I tū te pene o Kurela Meki, so it was the letterbox number of the house we practiced at on Kurela Road, and the road from 26 sort of symbolises the journey we've come to and where our musicality is now. So koira te kōrero pāna ki te ingoa o te album, me ki au nei, rau e ngā waia te kirua rā, engari, tērā pia mate iwi me ki mena e pai mena kāore rānei.
Ai, no reira, ki tōku haka pai ko tēnei te debut, ne? O tō koutou, o ngā kōpai tā koutou. So this is one of your debut albums, I understand.
Ai, koinei tō mātou, ai, album hau, te kōpai hau. Tuatahi me ki mō mātou. Yeah, we've had an EP before. That had heke te Māori e rā momo waiata, engari, like I said, I think this one's just going to take it up another level. I might be a bit biased though, hoa.
Nah, no doubt about it. Got to put ourselves out there for years now. We've been talking about the kumara speaking about its own sweetness, but hey, you go on out there and you be that kumara, my bruv. We understand it. Also, with this album drop, we are going to be seeing new movements in the big stages for 2024.
Aye. He kakana te ngākau mō mātou te pene o Kurela. Ki te tūrunga i te ātamira o One Love, e te tau kei te haramai. It was always a bucket list, you could say a dream of ours to perform on the One Love stage, and now we're on that lineup, and it's pretty wicked.
Ai nā, kaore kore hi ko ana te ngāka kia tūki mui te aro o ngā mano tāngata i roto i Aotearoa nei ki tērā o ngā tino kono hete ko tahi aroha, ko One Love tērā. Nō reira, ai kaore kore, ka kanikani rātou ka oranga ngākau rātou ki o koutou tū ki te whatarangi ara ki te papatū waiwai. It's going to be a massive one for yous out there, debuting on the big One Love stage. But even coming back to Road from 26, how has that been, you know, that road from where it all started to where you're at now, about to engage in some of the one of the biggest concerts in Aotearoa?
It's a bit surreal, you know, like it should be started in the garage just as friends playing, and then decided to give some originals a go, and now here we are, and mai, though, it was hard work, the album, but kia au nei, ka kite koutou i ngā hua o tō tātou nei mahi me ki. So even though it was hard work, I think the results we're super stoked about. And we got a whole range of songs for everyone to like.
Yeah, and we're looking forward to that to drop, and we are fortunate enough as Te Hiko Te Ika to be able to get the first word out when everything's about to come out and explode on the massive scene. But for the rest of your band as well, you know, give us a little bit of a kōrero about how it's been feeling. We've been able to catch up with you, but even wider whānau there to support you, you know, I suppose they're already jamming in the lounge and in their garage to some of these sounds that are about to release to the world.
I just always say to people, if you've got a passion for it, and fire and mahi te mahi, you know, you just got to get out there and give it a go. And like I said, the rest of the band's real supportive in all of our mahi, and but you know that we've all just decided to give it a go, and koe nei ngā hua. So I always try and tell people, if they ask, oh, how do you get started, you know, the first step's probably always the hardest, but you just gotta do it, especially if you've got a passion for it.
Yeah, we've been talking about the feels for a while now in regards to the type of music that has been dropping hot on our radio stations and throughout the world. But what can we expect from this album? Is it going to be one of those reggae groove ones, you know, just thinking with the One Love feel? Or are we going to have a little bit of a fruit salad in there, a mix for everybody?
Yeah, it's a bit of a fruit salad, kia oku nei whakaro. You know, the feature track on there is Ko Te Ingoa or Whiskey. And we still don't know what kind of genre that actually is, but it's something different that isn't on the radio, and so hopefully, you know, people will like it. Then we've got our core Kerala reggae sort of stuff with Bonfire and Visions, and then, you know, we've got some slow jams and just a real, and some hip-hop, or some pop, I should say, so, and Lady Divine, so it's a mixed bag, a mixed salad, like you're saying. Something for everyone. That's what we're hoping anyway.
And we're hearing that from a lot of bands now, especially with the Aotearoa, you're getting the 660s and the LABs, not really wanting to be confined to one particular thing. Yes, they have a reggae feel and, you know, and a lot of their songs, but they also then go and drop a hot one, just like you guys here, you know, and just to allow some diversity without... you know, really restricting yourselves to being a reggae band or being a pop band itself. But any final kōrua, Pipi, share with our whānau up here in Te Tai Tukuru and Te Hiko Tika in regards to the album drop, as well as just where Kerala are looking to be within the next year?
Yeah, ka pai. Anō he mihi atu ki te wi whānui e kaha ki te akiaki a mātou. We, like I said, every time we always appreciate the support. I can't say it enough. And, you know, we actually are doing a tour for the album after it. And, you know, we'll be, I guess, Whangarei, Kirikiri, Napier, a few others. So all of that information will be coming out along with the album. And hopefully people will like the music and we'll be able to play it live for everyone.
Looking forward for the drop, looking forward to the concert tour as well. Tāku kia koe I tēnei wā e Pipi, kia matara, kia ora.
A tēnā koe ho.
Ai, ko Pipi Wharauroa Campbell, ara ko Pipi tōna ingoa karanga me tō rātou pene o Kerala. Ai, ko rongo kē ki wetahi o ngā waiata rongo nui pēra ki a Raumati. Engari I tēnei wā ko tēnei tō rātou kōpai nui tuatahi. Ai, a ko tētahi o ngā EP. Nō rere tātou mā hakarongo tonu mai ki ki a rātou mā. Ki te wairua o rātou waiata ka puta mai ki wēne o ngā pāpāhotanga te reo irirangi me ngā wahanga o te upurangi ara ko te Spotify, ko te YouTube, i ngā wāhi katoa, i ngā wā katoa, ka whaiwhai haere i wēne o ngā whetū o te ao puoro i Aotearoa nei nō reira. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te hika, iwa te koumāwhitu iratahi te iarere.